again, again and again. Manyanja balungi balunya, balungi banyuma, balungi banyuza na yenze baby wankuwa. Na ye mukwano bubeyo, nze mpitako baby ngulyeyo. Na ye mukwano bubeyo, gandyelo, yal. Nze mpita mukwano bubeyo, gandyelo. Na ye mukwano bubeyo, gandyelo, yal. Zempita mukwano uweyo gandyelo ulira nze kyenkugamba mpitanga bwenzijawo mutima ogotome nyansi ndikanga bwenja katala lyomuziki ze akatemanyi musana nkutunuliro masamasa olinga musota bwoba n'ebikunyiga birope nno omutima gwo gulete nno usabe yo love yo gilete nno. Tupime mukiro nga siwendo, jagala mkucheke kupavilioni, baheta banye poisoni, yenza talifu kanga kamilioni, elanga nikubelela omu emotioni. Na ye mukwano obeyo, gandyelo, yal. Zempita mukwano obeyo, gandyelo, uo. Na ye mukwano obeyo, gandyelo, yal. Zempita mukwano uweyo, gandyelo, uo. Yeah, umpade birozo, untade muvita. Kwa sivanga taimu bulago tuntuga. Pondo ozake yompita. Kanza ile mpita, kuwanja galangu teke kupavilioni. Baheta banye poisoni, yenza talifu kanga kamilioni, elanga nikubelela omu emotioni. Na ye mukwano obeyo, gandyelo, yal. Zempita mukwano obeyo, gandyelo, uo. Na ye mukwano obeyo, gandyelo, yal. Zempita mukwano obeyo, gandyelo.